I'm a good people.
Na isi nyotaja, imeni shupia, mimi kupendwa nae. Manara kehupa, imeni zidia, sioni sisiki kwake. Ana kimwanya flanifi, anarangi flanifi, mwembamba flanifi, mnene flanifi. Ananipenda, anampenda, kiufupi tunapenda ana. Ananipa mina mpa kiufupi tunapeana. Mwenzenu penzi limeninogea, ni huku penzi limenoga. Mwenzenu penzi limenikolea, ni huku penzi limenoga. Na huku wala sipele kuiputa, ananiheshimu ananipa yangu hadhi. Na wala ukusilishwi vya mafuta, nalishwa vitamu vilivyo changanywa na nazi. Na tena ananizingatia, kwa kila nitakacho mwambia. Umwacha bado hamjasema, kwa hilo bado hamjaongea. Sasa nimerizika karizika, tumeridhiana. Ananitina kiufupi marizia. Mwenzenu penzi limeninogea, ni huku penzi limenoga. Mwenzenu penzi limenikolea, ni huku penzi limenoga. Nike mkuta chula kwenye dundo, kashika chini anasasambua. Na mina mshika kiuno, taratibu naza kumkemea. Jamani unakemea pepo, 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 kemea pepo. We unakemea pepo, 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 kemea pepo. We chula ni yangu shie moja moja, moja moja tena. Tiki shie moja moja, moja moja tena. We chula ni yangu shie moja moja, moja moja tena. Tiki shie moja moja, moja moja tena. Aweki, dispe. Awe meneja mdae dae na boy. Awe meneja dae bogas na mziru. Awapi wanangwa tabasa mugandi. Awe prismati. Awe kidogo dogo. Meneja kukaisi kuche. Utawa uwa baba.
Records.